Present a girl.
Walisema sitofika mbali, hapa nilipo ni wapi nye? Walishasema sitokwenda mbali, Mungu amenivusha. Wacha waone unavyonibariki, wacha waone Mungu washangaze. Wacha waone unavyonipigania, wacha waone Baba wanyamazishe.
Hakuna mtu alitaka mie niendelee zaidi yake. Hakuna mtu alitaka mie nifanikiwe zaidi yake.
Lakini Mungu, yeye si mwanadamu, akiahidi lazima tu atatenda. Adui zangu wamebaki midomo wazi, wanashangaa wakiniona nazidi tu kusonga. Wacha waone unavyonibariki, wacha waone Mungu washangaze.
Walisema sitofika mbali, hapo nilipo ni wapi nye? Walishasema sitakwenda mbali, Mungu amenivusha.
Wacha waone unavyonibariki, wacha waone Mungu washangaze. Wacha waone unavyonipigania, wacha waone Baba wanyamazishe.
Anayetoa riziki jamba ni Mungu pekee. Hata kwa mafungu najua zamu yangu itafika tu. Hakuna mwanadamu wa kupangua mipango ya Mungu. Ananiwazia